Yeah.
Westside Music.
Comes with military swag. White boy block keys. Warning cipher. Manager staff 187. Military H mark. Come see ya record.
Come see on the deck.
Hand, fupa. Usiezi compare. Nesni mukanga. Uwoni wa shooter na miliani ye wafanga. Jaku kupanga wakala ni kutuanga. Inge kimasewe kui kutuwa na kutuanga. Uko ni kunivemba ni voice ya kupanga. Uvona tu kwa itoma hain kwa mifanga. Na ndama boy tu so fake ganga ganga. Ni family ni president ni koni sinangamba. Sobo tulalima kutewula majamba. Maskilwa tina kunyanda bari ngamba. Rip kifa maskinge roja maga. Na mipanga magamba mwatina mabamba silami mabomba na bomba mabomba fajimu ni munjomba ghosti silumba siya wakulumbe sike kuitumba sky ki military hakuna ya tionga na wisa keze tiena ya matonga na kuni wisa masoja wapunda ikawa milako balio ya kaunda magelo kifulu ni kandanyi famu kandali pazo maklak usiliki kangwanda bitki sibaka ni kisi na wisa mabaza nila paki kozi vanwezi mwapozi Njoko wakauzi Nila pasilos Notice mbukushu Kulivani utwe nivona mashushu Mwanu wanunka ufita spushu Nama very hot inge salad for fun Fucha kofana mulwa na nimi fun Muma size one so kuna amu kwan Kwa mipuma puma jona totu matok one Kuti wa flying fox in a pan Beat kiss touch not bloten Voice my breathing na mi protein Parap ni wukiti ni fitia ni pocket ya tango testimenti Ulike kuvoma uka ya kwa litoma Underground coffee ni ya uwoi kuitoma Zifeleza matisi se sheke ni katima Kwanu nilisikita ukwa ina kupikita ni kusika mbanta Hater Sam sisita One two ya wena one shwela wao sister Beat kiu besi ruwe ya farivesi Voice mulozi na pazula musisi Linzi fuleshi mutemile mawisi Livizo proakizi majeti matofu Foxy na za madizi Anisibi kopila Njiki kwa mwande Ushori wa mauflo Ukabanyandi Njoko ni nzoto Mapata sikopo Matoho sitoto Medula kideko Kwa nukiluna ma king fat depo Nemukalile kupalile Luko nile mpanile Inge kikolo onalila Atalupangile Maramu na miluta Nge teacher mpamile Farapu na shasha Ripina za kasha Malamu kilishasha Biti alikwasha Nemuli wo king 2017 Mwendi mwamatin Kozi nekusina king Wizi hafu kwa choo, skong sama ngutu Dansa usivi unyan sama utu Ni voice ya kupanga uwembe watu Na mikola sinakumbu cha starving my life Ima beef kona sencha, neni sautwali Swale keni hesha, malapa KZT ni kesha na bawasha Ni bauti ya tama fox sina neke washa Kutisinga bati afe kupeto kele ushwa
Kupeto kele ushwa
Yo, military soga men Dome scene Nexus X-Boy, Jafro, YG, Young B, Cosby, Man Sile, Soft G, Hey, Class D's Banaz, Music Promoter, Yeah.
Download Son it from boy, Westside Music Globe.net.
Yeah, Young Josh, and you all. The Music Promoters across the nation. I love you, boy, yo, kona jingo, shatter.